Cause our friends could they come and light ching go up. Could they come and light ching go up. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, he put in my heart for lockdown.
Kyokoledde n'ekyo yagala tonnakifuna kankwanjulire aba Cartoons Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola mu kyo producer gw'osaba gwe tukuleetera songwriters manye kindeke ki mixing mastering hop awotwasukka jangu leero tukole music alina sound omulungi ku bbeeyi enseko obuseko kuba ku 0706 94 85 79 obuking olunakulonga bukyali oba otukyerere ku studio yaffe Makindye.
Katuba njulire aba Cartoons Media abakugu mu kukuba n'okweditinga ebifaananyi ebituukaganye n'omutindo ku bbeeyi ey'enseko obuseko. Oyagala soft copy oba hard copy? Kyakupostinga ku Facebook oba Instagram. Olina mbaga kwanjula bafide patizi mukolo nandiki bafude ku noti musanvu noti mukaga mwenda nyamunana tano musanvu mwenda kulwa ebifaananyi ebirungi.